Kai Kokona Kwano, 21st October, alongside One Pop Boy, The Blazer, Natike Pempaela, Natike C, The Beast. Why to mela kubale bakale baba enza ni fa abale bashuka. Why to mela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Why to mela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Why to mela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Just catch a profile. Malusi ezimo kete kiwola kujeno ni tabe nebi nani yo. Malusi ezimo kete kiwola kujeno ni tabe nebi nani yo. Ke independence amutise machwala feles. Ke apu ke independence amutise machwala feles. Mela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuri. Why to mela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuri. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Kai koko na kwano amutise machwala feles. Karadunka fosi okudiske alonukulu wa sichaba basizane kubea ni mechaba wana ke independence mukiti wa mundelo vine ande kusina likozi wale akuna tavanji ukozi uika mbuse fela kwa likozi mulukulu wa mazambia amusana kubuswa kimakua wani zambia wani ndashini selu vele kisani mameshini chole neva nyandanga kwa mulao nekusina ande moni mulao chole 24 sikachenu okutoba wakona kubina kateka kulova amu nifepia nipuke amu lizawili mbabi kangauke wana independence sikitukulu kuya kuile konje kwa maungulo pigara dunga dunga kai koko na kwa loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abale bashuka. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa na moyo bashuka. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Ke independence amutise machwala feles. Ke apu ke independence amutise machwala feles. Presidente wae tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuri. Wae tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuri. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Ke independence amutise machwala feles. Kone kemle mwambo ladikeni wa mataiba. Kona liza zilalu na latu kuluho. Liza zile nerufu manipuluso. Kuzwa mwavu kova kuva ni mubuso. Walu na mwazambi alu danze. Mitumelo fela kwa bashemi valu na babalu anezi na hae alu na Kennedy Kaunda mushemi walu na mwaza kapwekweni baba muvana. Luasiliza kusina lukato. Baba sinapene vapangele mato. Kimula oku tiba kupazuli. Sasendeze maswelu cheka kameto. Ingelu nalwa pungwelisa. Yako wala bishiru anwelisa. Kimula oku chikimisa. Kubetia kovina kufita kuisa. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Loi tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuka. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Ke independence amutise machwala feles. Ke apu ke independence amutise machwala feles. Mapresidente wae tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuri. Wae tumela kubale bakale baba enza ni fa abayo bashuri. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Malusi ezimo kete kiwola kajeno ni tabe nebi nani yo. Ke independence amutise machwala feles. Kone kemuka pa mwambo 24 October. Yawona mupanda Raxi Veshe Z2 Z Cash Postage Game 180 Shita HK Mkulu Dafiji wa Maproni Jailada wa Madol Rongu Jirongu Jaisa DJ Nega X Wena Desta Baba Shop Jazzy KJ Profa Suakota Kwano Kona Game Roske Apu Mapresidente Nobo X Official TYD Young Sanjay D Niger Ghetto Sharp Boy Sivalesa Fana J Soji
Freedom Studios Productions DJ Blaze on the mix side.